lay ma jëm kañ borom mi may yureya cheikh tidiane fetu yonen sherif mayam yureena
bismillah ma jëm kañ borom mi may yureya cheikh tidiane fetu yonen sherif mayam yureena
bismillah ma jëm kañ borom mi may yureya Cheikh Tidiane fetu yonen sherif mayam yereena
bismillah ma jokkañ borom mi may yureya Cheikh Tidiane fetu yonen sherif mayam yereena
nga jiddo ainu ma di cerewi al jazair yalla yub ko maghrib mutad fas
wa wallahi bismillah ma jokkañ borom mi may yureya cheikh tidiane fetu yonen sherif mayam yureena
nga jiddo ainu ma di cerewi al jazair yalla yub ko maghrib mutad fas
wa wallahi bismillah ma jokkañ borom mi may yureya cheikh tidiane fetu yonen sherif mayam yureena
samam gani yonen te fatima ikidi mamam challalam dimurango dengul dogul
wa wallahi bismillah ma jokkañ borom mi may yureya cheikh tidiane fetu yonen sherif mayam yureena
yonen te fatima ikidi mamam challalam dimurango dengul dogul
wa wallahi bismillah ma jokkañ borom mi may yureya cheikh tidiane fetu yonen sherif mayam yureena
bo topé kidi mamam hasan mubakh muyuma modi mamam jugor je sherif mayam
wa wallahi bismillah ma jokkañ borom mi may yureya cheikh tidiane fetu yonen sherif mayam yureena
bo topé kidi mamam hasan mubakh muyuma modi mamam jugor je sherif mayam yureena
bismillah ma jëm kañ borom mi may yureya cheikh tidiane fetu yonen sherif mayam yureena
tolo ci juroom ñaari at yu mat la mokal Al-Quran Cheikh Tidiane Sherif mayam
wa wallahi bismillah ma jëm kañ borom mi may yureya Cheikh Tidiane fetu yonen sherif mayam yureena
ñak benn at Cheikh Tidiane Sherif di foré mbolem xéti funu yépp Cheikh Tidiane
wa wallahi bismillah ma jëm kañ borom mi may yureya Cheikh Tidiane fetu yonen sherif mayam yureena
ñak benn at Cheikh Tidiane Sherif di foré mbolem xéti funu yépp Cheikh Tidiane
wa wallahi bismillah ma jëm kañ borom mi may yureya Cheikh Tidiane fetu yonen sherif mayam yureena
leer imam ya ca yonen la cheikh di tas ci nit ñi kuy mbinde cheikhu tidiane lay tëb ca leer
bismillah ma jëm kañ borom mi may yureya cheikh tidiane fetu yonen sherif mayam yureena
leer imam ya ca yonen la cheikh di tas ci nit ñi kuy mbinde cheikhu tidiane lay tëb ca
leer bismillah ma jëm kañ borom mi may yureya cheikh tidiane fetu yonen sherif mayam yureena
hatimul awliya e di cër bu reuy bu maag ba tek ca gawus di maktom mayam ya kay
wa wallahi bismillah ma jëm kañ borom mi may yureya cheikh tidiane fetu yonen sherif mayam yureena
hatimul awliya e di cër bu reuy bu maag ba tek ca gawus di maktom mayam ya kay
wa wallahi bismillah ma jëm kañ borom mi may yureya cheikh tidiane fetu yonen sherif mayam yureena
cheikh tidiane di barzakh ku ñew ci mom mu may la bode mul dula may lem gambu glemam
wa wallahi bismillah ma dem kany borom mi may
yureya
cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
cheikh tidan di barzakh ku ñew ci mom mu mayla bode mul dula may lem gambu glemam
wa wallahi bismillah ma dem kany borom mi may yureya cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
cheikh tidan di barzakh ku ñew ci mom mu mayla bo demul dula may lem gambok lemam
wallahi bismillah ma dem kany borom mi may yureya cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
mayor tay yenen bi momako xalal nan ma cheikh na nga wati jariñ dinde fi
wallahi bismillah ma dem kany borom mi may yureya cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
mayon wi mayor tay yenen bi momako xalal nan ma cheikh na nga wati jariñ dinde
wallahi bismillah ma dem kany borom mi may yureya cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
mayon wi mayor tay yenen bi momako xalal nan ma cheikh na nga wati jariñ dinde
wallahi bismillah ma dem kany borom mi may yureya cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
nga yor fi amul fenen lu wer la moy wuru siwi nga nuy jox jama du weñ
kele wallahi bismillah ma dem kany borom mi may yureya cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
nga yor fi amul fenen lu wer la moy wuru siwi nga nuy jox jama du weñ
wallahi bismillah ma dem kany borom mi may yureya cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
ben fer boko jange mu nek njot ci nari bolé ci dé ci l'islam lu maw do wax
wa wallahi bismillah ma dem kany borom mi may yureya cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
ben fer boko jange mu nek njot ci nari bolé ko dé ci l'islam lu maw do wax lu
wallahi bismillah ma dem kany borom mi may yureya cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
nasil haqq bil haqq mon doy lu leer la li wuru suku zone mel amul fenen
wa wallahi bismillah ma dem kany borom mi may yureya cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
nasil haqq bil haqq mon doy lu leer la li wuru suma sune mel amul fenen
wa wallahi bismillah ma dem kany borom mi may yureya cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
nasil haqq bil haqq mon doy lu leer la li wuru suma sune mel amul fenen
wa wallahi bismillah ma dem kany borom mi may yureya cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
far di cangay lu reey li ay ci bakkar yi cangay ku ko sallo elep nga be
wa wallahi bismillah ma dem kany borom mi may yureya cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
far di cangay lu reey li ay ci bakkar yi cangay ku ko sallo elek nga be
wa wallahi bismillah ma dem kany borom mi may yureya cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
la ilaha illa allah modi wax jureye kuy yonen masulo wax lu wesuli
wa wallahi bismillah ma dem kany borom mi may yureya cheikh tidan sati yonen sherif maya yureena
la ilaha illa allah modi di wax juray je ku yenen musulo wax lu wesuli ci
wallahi bismillah ma gem kany borom may yureya cheikh tidjal fati yenen sharif maya jereena
yow xarail nu nandal ci reeri pey burey ba cheikh tidjal noko jël joxnu muy meloy
yenen wallahi bismillah ma gem kany borom may yureya cheikh tidjal Sharif
Mayan Yereena Isa Talube Buy Jar Serat Kero Kebisba malakai ki koy jalle mu dem deke
yenen tijan bismillah ma jem kany borom mi may yureya cheikh tijan sokiyone sheikh mayal yureena
bismillah ma jem kany borom mi may yureya Cheikh Tidiane Satiyone Sherif Mayam Yereya
Tidiane Bismillah Majim Kany Borom May Yereya Cheikh Tidiane Satiyone Sherif Mayam Yereya
Ñu delu di ñaan bur bilaw kay mu maynu Cheikh Tidiane ci Tidiane ci Mawdo Seet
Yabo Tidiane Bismillah Majim Kany Borom May Yereya Cheikh Tidiane Satiyone Sherif Mayam Yereya
ñi téllu di ñaan bur bilaw kay mu maynu sax ci diine ci tijan ci mawdo seen jabo
tijan bismillah ma jëm kany borom mi may jureya cheikh tijan satiyone sherif mayam jureyna
ñi téllu di ñaan bur bilaw kay mu maynu sax ci diine ci tijan ci mawdo seen jabo
tijan bismillah ma jëm kany borom mi may jureya cheikh tijan satiyone sherif mayam jureyna
yalla dulli ci yonen ki taxnu am ci leer ya mo nu war ku ci sax kay ngise borom ci
bejan bismillah mu dem kany borom mi may yureya cheikh tijan satiyone sherif mayam yureyna
yalla dulli ci yonen ki taxnu am ci leer ya mo nu war ku ci sax kay gise borom ci
peñan bismillah mu jëm kany borom mi may yureya cheikh tijan satiyone sherif mayam yureyna
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 Thank you.